Ngokwezinga elithile, sonke siyakulangazela ukwenza umehluko omuhle kulo mhlaba, ukwenza okuzoguqula iy'mpilo zabantu abaseduze kwethu. Kodwa manje umbuzo uthi pho, ungakwenza kanjani lokho kulo mhlaba obukeka uvese ukuhlose nje kuyibhidliza wona, wena ongafunga ukuthi intwala uqobo edla indlu yayo? Siselapho, angikubingelele phinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh, ngengosibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Ukukhula kwegagasi lonqubuzano into eyenzeka nsuku zasa phambi kwethu. Ngokwamazwe omhlaba lwenzeka kwiikhondla-khondla zamazwe. Ngokwangaphakathi emazweni ethu lwenzeka kumaziko ehlukahlukene ezepolitiki. Emphakathini luba sembangweni yobulili, amadoda ekhomba kwabesifazane nabesifazane bekhomba amadoda. Emndenini lwenzeka lolu ngqubuzano ngokuthi kuxayeke ezobudlelwane. Yebo, umhlaba awukazi waba perfect, kodwa manje kubukeka kuye ngokuya kudlanga. Kungena kuwo wonke amakhono okuphila. Kimina kubuya kusengathi ngobumnyama obugubuzele isizwe sakithi sonke neyimpilo zethu uqobo. Akukuhle. Futhi uma sothembeka, akuyona nezindlela emnandi yokuphila leyo, wena uyibona emnandi. Kodwa manje ake sibukisane ukuthi ingempela manje yini lo muntu oyimi nawe obukeka eyintuthwane kulo mhlaba angakwazi ukulwenza? Ya, impendulo iqondile, ithi luningi kakhulu esingalwenza. Izaga 4 verse 18. Umkhondo wabalungileyo unjengokukhanya kokusa okuqhubeka ngokukhanya njalo kuze kube semini. Phila kahle, yenza kahle. Kuzwakala kuyisisho esilula nje ukuba umuntu asisho leso, angithi? Kodwa ngesikhathi mina nawe sikhetha ukwenza ubele phezu kwabo ububi bokuchwensa obukhona kulo mhlaba, uma sikhetha ukuthembeka nokubaqotha emhlabeni la khona kuyinto engasanakwa leyo, uma sikhetha ukumlandela uJesu nasezikhathini la khona ngisho bengathiwa benganzima nakanjani, kunezinto ezinkulu engakholakali eziyokwenzeka kulo mhlaba. Ukukhanya kwakho kuyaqala kukhanye, futhi njengelanga liphakama liphuma liya ngokuya likhanya lithi bha, kuze kube ngokuthi lo mhlaba omnyama obugcwele ubumnyama usugcwele ukukhanya kwalo kosuku. Sihlobo sami, ukukhanya kobuhle bakho ngentobeko obuthole kuKristu kunamandla, kunamandla okunyamalalisa ubumnyama obusathi buyaphakama impela, amandla okuguqula umhlaba. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Lezi nkulumo zezwi elifushane uma zikubusisa ungakwazi uyithole nge-audio ye-WhatsApp ukwakho sithinte kunombolo yethu ye-WhatsApp ethi 067 706 0077. Kungenjalo ungangena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Nkosi mayigcine.